sijali baby, ndo wanavyosemaga. Walochomwa miguswa mbali, wengi wananisifiaga, tena leso machozi yani pochi nyingine kunaga, japo nakosa mangapi bado niachi na lele. Wananiulizaga umenipa nini mpaka upendwe wewe, kwani wengine kunaga. Wananiulizaga umenipa nini mpaka nikupende wewe, kwani wengine kunaga. Ay 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 ay, sema nikupe nini tena, hata niseme nini love. Ay ay ay, sema nikupe nini tena, hata nifanye nini love.
Nini tena, hata niseme nini love.